Yeah, Philo Gibbs on the mic pan the yada. Moses skills in hangoma kuba kanda. J Gang freestyle ninye kabaka. Philo Gibbs Bambi giri za kukoto hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri ya kutuwaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda tukole round town. Bambi giri za kukoto hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri ya kutuwaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda tukole round town. Hawakino yeti na kandoli simati. Onyumire kikumanka kapaka rati. Botahamu kidongo ni wago fulati. Okubatera ni wago fulati fresh. Okaru gabo jini panty. Hip think of the Torah temure sikati. Manyiro li so different. Walayo li so different. Abana waka singo yo so different. But tonight kam kutuaro hadeti. Kwanda tubi kole tu kyole mukaleti. Yeta selecta ka kyole mo repeat. Di selecta bullet up ya puti pa repeat. Yeah. Baby giri za kukoto hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri ya kutuwaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda tukole round town. Baby giri za kukoto hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri ya kutuwaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda tukole round town. Maze garuka mwenu tune. Emu nyumira kuzina nkakatune. Muteire akutsana nyuira kajani. Batafaye gari mfuga Lamborghini. Shake that tingo barore nkatabu waine. Kio kwenda champagne barete we more. Kikore nkatagendere ire. Ya know the pretty yes girl ina di dance. Ina di dance, ina di dance me come feel romance. Baby Kim tera dance paka hansi. Nyenya nyenya paka hansi. Otamba wa paka hansi. Shake that thing down down paka hansi. Tukikwale kibarume mkutuare mpaka hansi are. Baby giri za mkukwato hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri mkutuaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda tukole round town. Baby giri za mkukwato hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri mkutuaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda to call a round time. Mana manager to hero hamatara. Tukuzina kunyomiru abusahu vyo kusuara. Kikunsemba sembera kiwa furora. Kikumpana wana wa majangu manye kurora. Kindemezo rujungu mkuwaza vanachura. Mkunyenya butikiri so sitachura. Na maze hango mabibiti vimukatura. Hatidora mkwa sire maikivona bakunyomiru. Adijo tatuba watere kidongo mana takura. Baby giri za mkukwato hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri ya mkutuaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda tukole round town. Baby giri za mkukwato hotu zinemo. Ba exi wa kurole kibarume. Niwa sabiri ya mkutuaro homo downtown. Choka tuhikiro kwenda tukole round town. Walayo li so different. Abana waka singo yo so different. Philo Gibbs fresh done. Manager Adrian. J Gang, boom.